tracks. Wanna show my real life show killer. Show killer. Wanna show my real life show killer. Real life show killer. Sometimes scrutinize like maniac. On your own, uko mania. Grinding to the PM, toka AM. Kipata chance, jipoze na Mary Jane. We don't kiss asses. My music is my real asset. Uliza kusumi kama ukipata chance. Ulitaka pige pini mchongo aftermath. Tell me, those niggas on site. Me and my nigga, we on rights. Wanangu wakita wana fight. From day to the night. Kisikia kimenuka, you better come over. Sio unga robo tu, mlo ni moja. Vitu vina waka chai sana na ndoda. Sipotezi muda, minacheza na mbota. Mwendo show my hero. Real life show killer. Real life show killer. Mwendo show my hero. Yeah, real life show killer. Real life show killer. Yeah, ukitaka beef, that's bad effort. Njio mtu mbili, you afraid to face me. Kini kuta club, wala sina escort. Gangi na mabidi wenye fat. Zesi shaweka blueprint, dom city. Now I'm coming at your city. Kusu namba moja takujibu city. Wezi kunisoma, mimi namba witi. So, namba wakalisha, msogope kumtaja. Jua mini catalyst, fupi kwa ngada. Rapa zeno levia, ni kama amada. Vichwa vya upanzi, ya wawezi chaskan. Now stand here, is the one of the real Casanova, 12 do it. Kusu scandal, akemene that. So, sogopi maswali ya due. Penzi la moto, ukiwa na mihela. Jiko sabufa, najua masela. Sim sound cheese, ni paka mamwela. Nikisi ni chumbia, ni paka nambwela. Mwendo show my hero. Real life show killer. Real life show killer. Mwendo show my hero. Yeah, real life show killer. Real life show killer. Brought to Mazenga 2022. I'm a savage, oh yeah.